nous complet. Nungalo 3 Boshi ketala Tashi tenge kumtima 4 Bombada bombada 5 Ningasha ningasha Huyu ni waseja Wahadima Baby, she's on your team.